ShankySupplier.com.
It's London music.
Pagawa shows and goes pime, mulize hawa usini pime. Bisi kusawa kuna wengine wanazani natumia dawa. Sireza kudanga danga, zenye kiuno nishanga. Tachupi vira ganga na pura. Sijuru natukea taka, uwe mwali wa mwanza. Pasuku wa ganga saura. Sireza kudanga danga, zenye kiuno nishanga. Tachupi vira ganga na pura. Sijuru natukea taka, uwe mwali wa mwanza. Pasuku wa ganga saura. Nonyeshe fanya, mbuna majina yoto. Ebwana bingwa sei chapa Nite Chitu mwite Amasha mwite Nalapa mwite Uma 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 Saki ya niko Uma Uma From party one mpaka party four Uma 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 Saki ya niko Uma Uma From party one mpaka party four Minyama usembe boke tukunyema Sio diri Chuchu zimesimama Ukunyuma nyama nyama sinatetema Ujamani mbuchaka bas Tonera Wapili bega Tonera Ujamani mbuchaka bas Tonera Wapili bega Tonera Upige tonge moja ndezi tatu kwenye wali ya Upige nyama tatu za kwenye tonkera ugeari pikali Umone demo na gongo na gali ya Umone demo na gongo na vibaba viwili kwa kikumbo Mademu watandale kwa tumbo Mwana nyama labuza na kiwala ni yombo Wakipiga baba kinyama nyama utumbo Na wakishukwa baba wanajaa kwenye tumbo
Tati sana pina sana kufata mkumbo
Kunyengish Panu wakili dada panuwe mguwa Koza kwa kumbele we nyuma nyuma kama matako kibisha Taikuta so size yako tafelia ta kama mwalimu mkuma mako
Ujamani mbuchaga bas
Tonera Wapili bega Tonera
Ujamani mbuchaga bas
Tonera
Wapili bega
Tonera Yeni bebe mbuchaga bas
Tonera
Wapili bega
Chifkira
Tatu mbili masala
Wabongo
Sixi
Wabongo
Nafa
Wabongo
Kidi Kesh
Wabongo
Wete Ukanda
Wabongo
Nanguchi wa Waskoten
Wabongo
Tani kinyuele tani bingwa
Wabongo
Hindi mwago
Wabongo
Waze wa Morogoro Pentago
Tesha
Waze wa Makasia We Uchi
Tosi wewe
Biaru
Waspopin
Madola baita marekani
Weke imane mane
Wazeo mea saba sabini utawala
DJ Tini Mr. Bakula